Yeah. And blow. Na imani muda umefika na cheni nipige mishe. Dili za uhakika kama umeziba njia nipishe. Busara yetajika majani ya soda tishe. Mini kaka neshimika amkeni niwaelimishe. Nataka mic moja wanangoja nisababishe. MCs hawana adabu lazima niwadabishe. Wenye mistari mbuzi wapuzi niwabarishe. Keni kando toto wajuzi makuzi niwaelimishe. Machizi wadatishe mita nipagawishe. Bo stereo na yeyoto sinilinganishe. Now naleta msiba soka the best wishes. Boro jifanya ujuzi jue ni kuwaibishe. Wazo mpaji mungu sema siyo nbatilishe. Terabu meja machungu tega sikio thibitishe. Mziki soka mari feki msiji salimishe. Bongo tayari Uganda na Kenya kawafamishe. Pole pole ndo mwendo nipe nini niarakishe. Gazetu sinipe skendo kopi nyingi ni kuzishe. Fame unajivisha na uvua ni wadhirishe. Nadhani wamelianzisha kaka mkuni litimishe. One. No force kingi gogota wana confess. Rest in peace dingi dandu vivi na complex. Madui ya waponi mbela komando kipens. Na waza mpaka mtoni ubongo wangu hauna fence. What's the difference? Kati ya wakali and I wana reference. Ukweli ukombali the lie. Hopi miki msiki soo kama ego na fly. Tatu pointi moko force badiliki ndo pie. Sharubu zime wachoma wana mkataka balo takufa kizisha noma. Mina gani wana mshale wana penda lifta wastopishi hii defender. Kwa mamkwa wana resist no refute no surrender. Na warusha maskani kanesa na laki dupe. Bare mbaka pwani na mzuka wapiki dude. Pongo na reflect. Masista wana gubu sitegwi na minisketi. Sipandi vitax bubu. Swazi na chapa kazi kama dazi ya manunda. Sinadi makazi shazi mavazi na pigia bunda. Kauna jipodoa kidume na demu who's chick. Na wachokonoa kama vijiti vya toothpick. Na watoto wadogo bado nachezea fasi. Nasikia masharobaro wanajita ma MC. Kwenye sana kitambo kama kumbe wa DDC. Kabla ya club mambo na station ya TBC. Rapper kama ODB, chiri na mori B. Sekunde tunauzima moto tipo zola D. Inatafutu mane kwa nguvu na kwa bidi. Ile lofonyo tengane Mansuli na Hermie B. Ikisha seri A, inageuzo seri B. Sina songs kama Trey kwenye game wa R&B. Usige pate gina kama mchovu goes B. Amwezi kupanga vina wapovu kama izo B. Nane na bisha kitoka A, nafota B. Sanuka na hii, vishoko na jiviko na B. Waso vituliza vipago, kaino maike zigidi. Watafungasha virago na kusepa kama D. Mashenge kwa ye mkopo, wangapi wange clear madeni. Bongo nozo gospel, madi mkumbusheni. Natema vyenye utata na cha blanks kama Bill. Wanajua kinachofata kisha soma albadil.
When I say it now.